Onani chitunzi cha makumi awiri ndi chinayi. Msirikali wa Mulungu. Efeso chapter 6 verse 10 ufika pa 18. Yesu anagonjetsa Satana. Yesu atipatsa ife mphamvu yogonjetsa Satana. Tikonzekere monga msirikali akonzekera nkhondo. Choyamba nthawi zonse tilankhule choona. Choona chizungulire ife ngati lamba. Tikonde anzathu ndi kuchita choyenera. Ichi chili monga chochinga pachifuwa choletsa Satana kuti asaike zokhumba zoyipa mwa ife. Tiuze ena za njira ya Yesu ya mtendere. Ichi chili monga nsapato yotiletsa kugwera mnjira za Satana zoyipa. Tikhulupirire Mulungu kutisungira ife moyo. Ichi chili monga chochinga ife kuzoopsa za Satana mdierekezi. Yesu atipulumutsa ife kuchilango cha machimo athu. Ichi chili monga chisoti chochinga mioyo yathu kuimfa yosatha. Mau a Mulungu, Baibulo, ali monga mpeni wathu. Tigwiritse ntchito mpeniwo kuononga zonama za Satana. Tilankhule ndi Mulungu mmapemphero ndi kumvera zomwe atiphunzitsa. Ifenso tidzadziwa kugonjetsa Satana, chimo ndi imfa kosatha.